mutiaba na Uganda yo nange gendi ndi bulungi yo mwasabira nange natuka mirembe no genyi na bono wauma mwakimanya sebonze kyantwala matikira gaba funze gena genderera ganti abagande rubeyo ngabaga kuzanzo mukubayitibwa sebona genda ne gita yange kyenakola abazungu nabo bakyewuunya okumanyanga basima bampa n'ebirabo gwe sebono bingi nnyo Paulo Kafero bwe tagenda mulindwa muwonge n'oyo Josephine Kizito oyo gwe n'abakungoma mbalire kateeteeyi nkugambe kyali awo Kayimbira be bategeka engeri gye twagenda twali Zamubadenga mwebuza ngamulinda ebingi binajeyo mwatumbiri nando bingi nyo njakogera mubyenda bebisanide efuta lyenyonyi lyo lyawuma baba ndongo toji nyombanga nzani yagenda bayita ku mitwe banange sebuto nyomba gwe muno wagwa munyonyi mukuliseyo kubanga jeyita gwe mama wala Twasanga ffe batulinze eri Baba teba na Uganda eyo Kibuga kiri sebo kirungi nnyo Lino ky'olaba gwe kyegomba Tulafiki gyamu omungi wano Twali kopya abasajja bali Enguudo ezo ziyita wansi Ne waggulu gwe kyabayamba bo bali bulungi Abaginanga kumwerudeyo Mwali kopye kubasajja bali Abantu bali gwe bakula Buli kyola basebo gwe kyogomba Bakuma nnyo siringi bo Kyobola banga tebagaga kufa Ku kyemisana nga tewabaddeko Tomumanyira mwesonyiwe Ffe twonoona nnyo siringi wano Kyobola banga tuli bavu kufa Sebutono na nyo siringi kwe Nadala mikwano kwe chasuka Boche chintu che basuka Teri mikwano kwa siringi eri Mikwano, mikwano Mbulio wako lazize kwe zimu yamba kwe bali Fumbu, na kizu denze Eriyo mkwana teno kwa kisera nyo Muno kwa kuchawa Mweso nyue Aleta ne polisi teba zanyavali Labwe chatunda Uganda wano Wachalie mkwane jokwe mula Bantu valisevo bagaga nyo Bantu singa no kukola we unye Sala vya kera kusitama Tevali na visera sevo vya konona Nayeno nola bawano Nola bayogwa kera gwanywe Obuna futuli na bundi nyo Okwagale biwende sebo kitutafe Twagala nyo okufuna amangu Byaganya na sebo tetwetaaga tuli bubi Kibuga kiri sebo kirungi nyo Buli kyolaba gwe wamo kyegomba Natambudde gwe mailo nyingi Enfufu ddala nze saagirabye Negombye entambula y'abali Gye bakozesa se be bayambako Ebbaasi balina nyingi nnyo Ssaako obuti bw'obufumuuka Tikiti ye gwe gy'osaza gwemu Yeekutambuza gwe emaila ate Tikiti ye gwe gy'osaza gw'ate Yeekutambuza omwezi tu Bali bagaga nyo Ate bakekereza Tuleni eva kuno na kuli Teri imu mkozi banange na cheunya Tikito lina woji sonseka Lujine rwe kulao Bali bakekereza Bine vya mpereze zizo Banafe babo bagi wana Bali mpereza baginanga kumwerudeo Bambi bana Uganda te Namba baganda bagende rudeo Obuwangu atemubusulanga Kubebuzungu towe wana nyo Techikujako kwebudugavu Kukamira kwechavu wangu wano Kwe simba kubawo techansa nyusa Muliva fungo chituku nyo Kuitinga na manya techa uma Bana mubayitirize enimi zaabwe Olusungu sichavu wangu wano Musana mukopebye vitu yamba fe Vita tu yamba sebo mwyesu nyue Emisono jola veji tinta kuno Jokula govu pale wo munda Munda wajava weweri Kwa mbali za kubala ugeno tensi Bazima omwana wa omuntu Manyumo gendera ebweru techansa nyusa Babu omutono gweno lava Obunyuma gwe bwavu saninse Omunene sebo mukazi watu Engoye zikweka bingi nyo Mukopebye bisana Ebitatu sana sebo mu Yesu nyiwe Mwambika papa aliwe bali nyo Yanambuza nzo kubizula Neva na Uganda banjabu Abatu yamba kwerudeo Antisara mwatu mwevali Mwatu labiri za nyomu mwevali Wabula ya denga kukuliwe butyo Nafe wana sebo tetwe nyoma nyo Tuinawe tuatuka Banange sebo gwe sangi zinu Moroka tuzibuze mbunji nyo Yadate nozabu sere nyo Ledio wezo nyingi kati Uli wamuza tuka Natude kutivye rinze Enja uloneza fwenze sajirabye Kavirio biesi na jeunya Omuti indo gweri kosebo mutuku nyo Akafana nyisebo kalbundi nyo Nepulo gula mwezi tuzimba kwe Situla kagwewe vale Oyambie nyaba imbi ate Omuvala tula togele Pulo gula mwezi tuzimba wano Afrika nirizi munu njinyo Sako jama jenda sukumu Fili mweza kazi petu wazikuna Wava muno tata wangala